Oze.
Utaona yoyo ma
Saldito.
Ngozi nabadilika. Nami nisha mpata wangu wa maisha. Tuyasifanya tuachiani My daddy Uziniate Mwakibonga shut up And call my number Nambie unanipenda Wasikie Tunavopendana Milele daima Tuhi kama unapenda goodbye Oh my lady Tuhi kama unapenda goodbye Mimi sipendi hata kukumisi Napenda tu kukukisi Sitakuwa nawe hata wakitis Cause you're my princess It's only you that I think of You that I dream of No other person Baby we kanyaga Kama jaro uchafu we kanyaga Fitina mikosi we kanyaga Kanyaga Wanaongoja tu wachane wekanyaga Wanaomba mabaya wekanyaga Wanaokesha kwa waganga wekanyaga Kanyaga mama Pacha wangu baby baby Doli Twende kwenye maji maji Boti Twende tukaogele Waone mama Mgonga unikumate Wacha waone mama Nifige buzu kwa fitina Wacha waone mama Inawa choma baby Choma sana Inawa choma sheri Mapenzi It's only you that I think of You that I dream of No other person Baby wekanyaga Kama jaro uchafu wekanyaga Fitina mikosi wekanyaga Kanyaga mama Wanaongoja tu